getatunes.com.
Oh yeah. Hey. Swear. The bread of Jumbo is again.
What are you doing?
My soul goes out upon you. Yeah, the man out of me line.
Nairobi, kufaya kujimu kukamenya myrobics. Chibwezi jimene jijadona mkale mboni. Ine ndiye seta kutindikale wako mkodi. Wako mkodi kujimake kwa jikondi. Patu kukare kukonda na kuwa nanu no chizondi. Izi ndizeni zeni no from Kong China. Pagulula zinzako ukungo yene la ushaina. Kapena ufuna kupita kusencha regu zuzu. Panyake ukumba kupeka barongo siku zuzu. Chibwezi jimene jiweo kale ndu furu. Kafuna kufina kalumba kabonde muzalumi.
GetaTunes.com.